Oh yeah.
Aba.
Wana kutukana nini? Wakati levo zako hawafati. Mbwa wa uswahilini. Tena koko hawangati. Una marashi mwilini. Wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini. Zao zinapika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu. Wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu. Adina kuimbia kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby cool it down. I love the way you put it on your dance floor. So clean.